yiyande joyno wittodi emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Ndera ko e kibaruji men ni, lawol kocowol Agadez Kirozérine arlitti taƴi to nokku to Sélété dow pont mo Telwa. On nanan haalaka hanuɓe fi o memi yottini. Himɓe herme e nayi kanñaw choléra nangi nder Zender, nonno mara e dow himɓe nogay e nayi. Ministre kawjiɗo e cellal ɓiɓɓe leydi o hokki dimma hano région ji ɗiɗɗi no fi o wontiri. Yewtere men pindinol ni gam barke ñalane 3 août julɗe leɗɗe noon ni awol mum nder leydi Niger. Min kalan dow nafaka ka lekki wondibu ndu wodi to commune on nampirtol haalaji ɗi fuu nder kibaruji men. Toɓo mawɗi gaɗaɗi nder région Agadez, lawol Agadez Kirozérine arlittaji farno ku to himɓe selata dow pom mo Telwa. Himɓe tokkoɓe lawol gol keɓata no bittori illa nayi e lewru uttudu mo gonɗen nder mum. Ɗum do Allah e kewol kori Telwa ko heewi, nani ko woɓɓe fantini jaadimin Moussa Mamman.
Notre bus est là depuis le matin.
Mata min kar o kan wono dari ni Ilusu Baka ɗo wono dari heɓa wittade. Komin eltoni woni hooreɓɓe en nandar lawol dow ko yaawi ko dorko moƴƴine ɗum maɓɓite min keɓ min mbitto. Min ƴu wayna fanñe me komin garɗo en ɗan se min gar min tawi ndiyan Telwa ɗan naati nokku fo walano wittore. Jokka min gar min dari min anda funo min gatto. Bandiraɓe amin fu mburtine mota ka jippi heddi awƴo mota kan tan hoƴa kar o jolna ɗum. Minen du kondan min jolda e koyɗe amin.
Nous on va traverser l'eau.
Do ko ƴewata golle ñibdi pont mo Telwa woni no dow lawol timmugo no horejo ñibdiji région Agadez o fantini ko watta pecce capanɗe jeenayi e jeetati dow herme fuu waɗama. Ñalane hokkane gam pirtol maggol kam woni woranje e go'o lewru utto hitane duuɓe ɗiɗi e nogayi e go'o. Aboubacar Bourayma o hokki Moussa Mamman fama dow ñibdi kantol mum.
Golle ɗe ko heddie mum ni woni ko rento nokkunde kam won diidi diditeɗi kañum e tigge ko watte ko holloto noyi han himɓe yehira ɗe nokkure nde saabu no han tawe gollal tileke de ko hokkite joomu. Golle ɗen enɗan min jotteke fa ɗo hembere capanɗe jeenayi e jeɗɗi e ko deki tawi du konɗan wakkati min ñaami ko watto capanɗe jeenayi e nayi e ko deki ɗo hembere. Jonkay ni campagne gonɗo waɗa gollal ngal no heddani ɗum fa yetto capanɗe tati e goho lewru uttu gasinde golle
illa ko debangol mayayi caɗuwa waɗa. Yehu warta himɓe no woni no waɗira nder hoyirnan no horejo kawjiɗo e yehu wartaji département mo mayayi o wi gol lawol no semɓintinam fi kawrol jawdi département mayayi. Abdoul Aziz Magaji horejo dow fi yehu wartaji département on o waɗi kollitoje makko yaago e himɓe tokkoɓe lawol gol, nani famaka o hokki jaadimin Isifo Saybu.
Décentralisation.
Dow fi peccol laamuji ɗum won ko ɗum waɗa ɗum wonno dow fi ko darto tewtol talki hon tufol moto ko wiyete permis kañum talki moto e koye muɗum fadde joomum ummo yafa nder galluje mawɗe maraji Zender en tefoyde ɗum ɗum hoƴama ɗum ɓannama hadde mabɓe ɗon endan ko wattu ko ɗum hoya. Lawol mana ngol du kongol waɗa no woodi hono ko holloto no ha neɗɗo tokkirangol no han joomum en yaara heese heese ɗum du kondan waɗnama hono alluje ko holloto fodde en dogullu han fotude ɗum woni to doga fa witto dow kilométre capanɗe joyyi lere goto na kilométre capanɗe jeegol lere goto. Kulle kewɗe ko alluji ɗen enɗa gaɗa gaɗa no holla to himɓe han tokkude ene hani yarde nene ɗum ɗo du ko tirsi noon e dow himɓe ɗowtono ɗum fa wooɗa
kena ay hattara ay kiida panu kanna.
Zender ni himɓe herme e nayi kam ñaw choléra nangi nder maɓɓe ni capanɗe jeenayi e jeɗɗi janɗiti himɓe jeɗɗo kam maayi. Nonno maraɗi ɗo himɓe nogay e nayi kan ñaw choléra gu nangi goto maayi nder maɓɓe. Ɗum kam woni dimma hano kokkaɗo dow fi ñaw choléra nder région ŋiji ɗiɗɗi no ministre kawjiɗo e cellal ɓiɓɓe leydi docteur Ilias Idi May Nasara o fantini. O wi laabi joɗɗinama ko ñawtata hano himɓe ɓe nonnon ɗo laabi kisnoji joɗɗinama, nani famaka Mohamed Mamman waddi.
nous avons commencé à enregistrer des cas.
Min keɓi laatiɓe ñaw choléra nangi ɗum nder région mo Zender kañu e mo Maradi. Tawine kaydu hitande fuu wawti hono joni laabi no koƴƴe domude ñawgu endan to ɓangoto fuu. No woddu safari ɗe min jahata min joƴƴinama e nder nokkuje ɗe min miloto ñawgu no wawi ɓangude e ley hitande. To joom o ni wakkati kalte o ñawɓe taɓe nder région ɗiɗi endan fuu no ɗon no sawro dow maire yoɓata hunde fuu. Jahangal gondu hoƴama ɗo ya ton endan fa ƴeewa noyi wonno hono safari ɗi gori ton sene wodi ko ɓeydete ɓeyde heɓa ɗum heɓa sembe gollal ngal noon no dukonda ni ɓe ƴewtino dukonda ñawɓen noyi gonno sawrire
supervisé comment se fait la prise en charge.
Tuugal hisa ñaw coronavirus gongal no waɗe nder département Birnin Konni no hen bako saɗaro moygon keɓama. Maire mo commune on o watti daane he ɓiɓɓe wuro ɓen ɓe gara ɓe gaɗa kural gal ko hisinta himɓe ñaw coronavirus. Abdou Hamidou maire mo Konni o fantini jaadimin Asumana Moussa Arzika.
Fide on nan zancan corona
do filla nyaw coronavirus o mi beydan wattude dande yaade e jama'aare. Kongal kural ko hisintani do nyaw coronavirus o wala fubasi ko waddanta harto cellal bi adama setu fama gam minen ardibe hausu be e koy ami min jeyi tufade derne ardido hausu se wadi hokkude misali hunde funa tabentin do majjinom sana jahilare ardido hausu o yidi wi'e jama'aare moni fukki yamda nimbe to miju ko yeruno nyawgu wontiri der leede tuba koɓe bonninde yottake nder leyɗe meɗen Afrika. Miɗen eela Allah ɓeyda hisinde en e ñawgu to yottoɗo gam yeru no nimɓe goni e hulirde tufade kural ko hisinta niɗo ñaw coronavirus o sayde Allah walli hi'e. No jomira o heƴƴuɗen e ñawgu kamɓe ɓe ñawgu tawa nder leydi maɓɓe du Allah waddanɓe ko yeru.
Illa nogayi lewru juin hitane duuɓi ɗiɗi e nogayi e go'o horeɓe leydi Niger koƴi aadi hano horritingo himɓe dilloɓe wuroji maɓɓe nder leydi Difa. Ɓe fi rafidenako memi Mara Mamadou goto nder himɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi farɓangire Difa o hokki jaadimi Moussa Mani fama.
C'est une très bonne chose que nous nous avions.
Hunde non ko wodi ko waɗa ɗum endan miɗen belti ɗum sanne ɗo gaɗol majjum fereɓe ɓe enden coƴƴitake seni ko ndungu gonɗen hannden jonde ladde du hoya amma ɗum no wodi himɓe ɓe enden jaaha bowta nokkuje ɗen endan tefa ko ñaame mumen ko hitane yimɓe coƴƴake guese ɗen du awama tamotoɓe liƴƴi ɓen du nangi golle mumen gam miɗen jiya dimma liƴƴi gonaɗe no burtide région Difa o endan no jaare ton endan leydi Nigeria. Hannden ni denako himɓe kanni hiɗa tabbita ko watta himɓe ɓe endan ummo jaha garta ko giɗi fuu kamɓe are maɓɓe fuu no deni kiyeɗen du ɗum duroɗe
ñiɓitu.
Fedde wonde no nanga dow sigila maragal dow laabi démocratie pagod waɗi pottal mum ñande alarba 4 lewru août nder Thiro région Agadez. Ngol pottal giɗal noon caka maɓɓe e rewɓe e sukaɓe ummatore ko ɓe tuugi waɗangu tindinoje nonni. Ɗum ɗo nani famaka madan Abdullahi Mustapha Aida goto nder horeɓe pagod o fantini jaadimin Amina Ide. Min gari wuro Thiro gam waɗango rewɓe he sukaɓe ummatore tindinoje nafoje gam ba fadde cuɓaki waɗete. Min jehino nder wuroji kewɗi gam waɗango rewɓe he sukaɓe ummatore tindinoje ɓe ɓurtoro sembe ɓe gaɗowa cuɓaki ta ɓe daro ɗon tan ɓe tefa do ardakugo gam ɓe gatte nder saworaji gaɗa cuɓakiji ɗi ko timmi nder nokkuje gon to conseye ɓe koƴa. Min gari famin pantina ɓe golle dow maɗe he maɓɓe. Himɓe tuɓa ɓeeɗo ɓe paama ko commune on domi he maɓɓe non non do he himɓe ɓeeɗo ko domi e commune on. Fedde sukaɓe école hiɓɓe janguɓe nder jangirde hakkunere de dokoro waldere hitane 1984 ɓe gaɗi kawrital balla bamuji école 33 dewte matta 66 e leɗɗe aweteɗe herme e 55 ko ɓe awata nder jangirde maɓɓe hinde de. Jangirde wodune saɗarma ceede mo ɓe kawri no waɗa hano ceede 1020. Salifu Ibrahim desowo ceede fedde de o hokki jaadimin Adamu Umaru fama.
cikin turanin da muke sai muke yi
der tai kake ami min kewi dume min bayi wadude hana kondarta mballa der jangirde de arande fu mballa ga amin woni a wude ledde wodi du wana kanjun tam min gidi kan fu en nanganede gam ledde de kinne fa woda yade yeso to den ba toy mballa amin dida ba kan woni min gaddi dewte jangirde ko sukabe jangobe klasiji jeegom sixième dum du gam nangande minyirabe amin e bibbe amin no dewte chapande jeegon ko matematika kaggal maji min choodi tabe jorrorde chapande tati ko min gidi tawe fay der l'école goto hebi tabe kejude
dofi durngol no woni no yada no handiri de lady zender ko fero diri e fuddorde dungugum de no wodi no kuje gon to durande den gala no wodiri delle bisaji den gala no keba no nawtoro e durande diyele mawdi gadaadi der departement gara gunsa waddi batul bisaji pamari keme e keme no goto der sarusi kawji do filla durngol zender Abdul Aziz Mamman o hokki jadimin Mustafa Mamman Sani fama
La situation pastorale nous a inquiété notamment
Illa durdude chakantarare amin de enden ni wulini numi balde sappo arane lewru jie tan du ujina didi elasugo amma gadam tobo hebake yettore Allah durdude no kuje kewde biliti amma no wodi no kuje gon handen e tobaka sanni sey ni du dabaji din enden balliri sobirde kelle ala kos fatu koto enden e tanhiya ganjoni kudo kon enden fudi no kuje gon du ko fudi iko don iko fusa denne ko wawa yori dabaji chakantarar de enda kelal dabaji chakantarar amin de enda no wudi nyawuji abadaji andanodi din kan enni bangi iri nyaw riwru nyaw ko wadda sadornam puufe e ko nandi titta nyawuji didu der departementaji gon ni bangi hikka commune garagunsa departement ta keta be e bali gon bati dalila to ko wadduno ngo lewru wittinudu enda
registré au courant du mois passé
studio kalangu
Diva do Radio Alternative
Lamba chapan ejena ijena topere inai FM Zender
do Radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM
Mara ido Radio Sarawnia
Lamba hemre edidi topere ego o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba chapan ejena ijena FM
Studio Kalangu
yewtere men pindinol bibbe leydi Niger no nawtoro lekki indirteki wiindi bundu duudal anda kulle nafoji gondi der lekki ki Haruna Al-Mustafa goto der himbe cooperative herboristen bani touri o fantini jadimin Fanta Shamsu
le moranga etu
lekki biyeteki windu bunduki andan no wodi nafaka sane yaade ngurna bibbe leydi Niger kero Niger wala mo nyamata ha ko lekki windu bunduki kanon woni won wobbe nyaamo be dum be anda fuudum on nafaka mudum
les bienfaits de ce moringa
nafaka gidi goni der ha ko wondi bundu
donc le moringa l'effet de moringa c'est à dire toute
kero lekki fu wala ko nafata e mudum ha ko kanyum bur nafude sane sabu der ha ko vitamine a ko der mudum no wada chobe nay ko tawte le carotte no waddu konna ni chobe jeddi vitamine c ko tawte le orange no wada chobe nay ko tefte e kosat no endam no wada chobe tati ko hebete der banane non non no waddu konna chobe didi neban ko tawte der kosam ko tawte der haako windi bundu on endam no batti e kulle pilteede ko nyimoto balli ko faawo haali haala mudum ko lati nafasan ne bandu bi adama deyni haako endam se ko jongama to sey vitamine c on ka wurto sabu kanka e munyata wolo wolo fe seeda kala
c'est la vitamine C ne supporte pas la chaleur.
Noi neddo watta ko heba nafaka vitamine tawado der wondi bundu.
Pour
sari tawe nafaka on ko tawtele hakko enna fuddi way. Nenne se tawe sa jongi hakko enna fu tara wodi du konna hakko windi bundu heccu ko itunada ununda ngadda chondi resengo. Itta chondi di ta hakko bendi fu bisa e mudum da nyami no fu kerol ko han tawede hen enna fu atawan.
De toutes ses vertus.
Nyawuji di wondi bundu nyawtata.
Donc en dehors de sa teneur en vitamine
C. Sagal nafaka lintendi windi bundu o enda no wallo e sawrugol nyawuji kewdi sane on diabete en on tension en on sumer comité en estomac en e nawalaji mawdi mawdi kewdi gaden du fa hande no lamna gite dum woni har jile dan enda no walla jile den laba ko haako no walla du kondan e sawrugol on ngur bandu bi adama nenne nyawuji kewdi nangoji nguru fu nyamugol haako enda no sawrugol
on adjuvant pour le traitement des maladies de la peau.
Ɗo min danata habaruji min e fulfulde Saydé Lamɗo hollimin jango min gaddan habaruji go min jottuntomo saabi en kirtento jam hirti.